Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraaɓe heɗiɓe studio tamani oɗo saha saki kimoɗo Ousmane Dicko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴuɗi maison de la presse la Bamako filme firjata e golle wonani en to ɓoggi janɗe to. Mobel ministrement ngabbi dow bambure keña hakkunde agel hokke anefis le région Kidal. Goto heddike hen neyandu mbarmi neɗɗo jonka ɓorgal mo andaka ko woni felli les suudu sukaɓe goosi wondunoɓe e fijo jemma hankino o wawi dogude du caggal bonande makko ka. De inara an tafa le ngallure Kidal nde ndenno hooreɓe guɓe ɗiɗɗe ka fuu andini kaldal ana wonda fa kala warta no worruno. Mali yambini ñande aralbaare nde ñalande heesanande haggitere laamu e yirwere nokkuji. Sisili hikka o ana tongi e dow ɓamtare rewɓe. Yo ɗe taɓɓe gonin men ɗumen jogani on kikiɗa ko hono les sembe kabaruji amen ɗi bisimilla ma ɗon e dow studio tamani. Goto eɓe kufinaji bulabula leydi Tchad heddike ley ko bombure fusi wattude mobel mabɓe ƴaɓɓotono nde neyandu mbarmi keña ley sahel leydi meɗen ndi. Hey aménation unis andini latogol o golle kolliti mettimi ondu ley ko warɓe wallude DR nde torrete ko keɗɗano Oumar Waygalo fafam ɓeydo.
Le communiqué goto ministrement holliti wiide yimɓele nayon barmile hen neɗɗo muɗum goto heddiki hen. Ɓe kollitiwide mobile mabɓe yaɓɓi toon bombore beete keña ila jeɗɗi yamde yottaki. Oɗo bonanda waɗi hakkunde aguel hokka kañe anéfice ley laamu Kidal. Yimɓele heddiɓe hen ɓe fuu ɓe caddi hen en. Ɓe kollitiwide bonanda goɗɗo kasen waɗi wakkande mobile mabɓe ƴaɓɓoto ɗum wonde ɓe gaɗano lugaji ley ngallure Kidal nde. Oɗo bonanda waɗi wakkati jeena yamde heɓi silimaji sappo e joyi. Wala fuu neɗɗo keddiɗo ley hen ka kaki mabɓe boni ka fa hande wala fuu guɓal kollitingal wiide kañum waɗiɗo bonandaji. Ministrement holliti metti muɗum ley ɗiɗo bonandaji gatteɗi wakkati fuu fewde e yimɓele mabɓe.
Neɗɗo jonka malfal goto sami hanki e dow suudu sukaɓe goosi waɗannoɓe du fijo waɗannoɓe fijo watti inere jemma. Goto heddike hen nayo mbarmi nenno ko heɓa e nanɗe toon ka kaɓorgal ngal o nawtoringal caggal bonande makko ka o naati ladde. Keɗoɗen ko kaldumi e goto gonɗo goosi keɗoɗena Ousmane Niali Bouly.
No ɗum fuɗɗiri fuu arande mi won giɗi o debbo goto wari tawi min ɗon. O yetti ɗum kokkumomi jonde mbimi yamm sooda sigaret mi wara. Nde birfitimi warde nde o wiigan goto goto wi wara mo saabi o wi ɗum iwa hedde makko saabi jarɗo doro noon. Minita sappeji caggal muɗum min nani malfene pelle le nokku sukaɓe ɗon. Arande min cikkuno petareŋaji noon. Jaltumi yaasin ƴewde hoto ɗum waɗi. Caggal mum min nani fellande wonde. On wawtu fuu so goto saami. Nden woni ko mbimi yimɓe dogga moye fuu ndaara hoore muɗum. Keddimi hedde suko ɗon nokkuɗo sukaɓe ɗon fa 2 heures beete. Noddumi gendarme en kañe gardien fuu ka fay goto wara e fa weeti. Yimɓe nayo mbarmi ɗiɗo ɓe fulle nokku sukaɓe ton gonno. Goto o yaasin nayɓo nde bonandajo yaltano nde hawre jommu yaasin felli mo o naɓama suud dogotoro gawa.
Jomɓe malfe ɗiɗon karbi kono wonki goggo maire kerana le cercle duansa hanki ndenno ɓe mbarmini baaɗi ko goto du fa naɓama motti. Yo wattu 8 heures jemma o bonanda waɗi leydi hande duansa arandere nde yogaɓe kambi yo maire o e hoore ɓe dartanno. Yimɓe jomɓe kaɓorɗe caami e dow wuuro koyrata o le cercle ñafonketo ndenno ɓe poyini du jemma aljumare nde janje jemma aljumare janje asowere. Wattu 11 heures jemma ɓe pilike sukaɓe hono ɓamannoɓe atte ley wuuro ngo ndenno ɓe kondini piyande kewɗe paade mabɓe foyde wuuro ngo. Ley leruji tati ɗe ɓe nangi ngoɗo wuuro soɓe jaadi hono motoji tati wotoro goto kañum e téléphoneji fa warde e kaaki bitiki goɗɗo. Kala ko jiɗɗon heɗade pooɗe fa dow bemal amen Facebook dow studio tamani. Caggal golloɓe nawɓe hakkunde caggal golloɓe nawɗe hakkunde gacca e asiya ley ngallure Kidal nde kaldal ana wonda fa fuu warta e no worruno ko yaawi. Hooreɓe sema e yimɓe toon ana gondi e humanade fa makko e laamuji hakkundeji ɗi keɓa no laatoro. Mohamed Oudou Mahmoud gonɗo e sema wonko haalde e Mahmane Baba Kunta keɗɗenna Oumar Waygalo.
Wattu joni o guɓenode tirtode agent waɗɗeɓe gondi hollude anniyaji mabɓe lobbi yalla golleji ɗi ana jaara yeeso. Hollitinde wiide miɗen gondi e wadde ɗo kawrite amen dumin ƴeewa wattu joni o yalla hono kaldal e kawral ngal han teɓirede ley leydi ndi. Le majjum fa hande ɗiɗo golleji min ƴeewa yalla hono jokkitirte yalla gueɗe ɗe fa dentina bawɗe muɗen fa lugugol waɗle saha leydi ndi yalla laamu hakkunde jowdo ande joƴƴine ley ko warata ko. Ɗiɗo golleji gooti dumiɗen gondi e gollidinde e suroɓe hakkunde ɓiɓɓe maliɓe. Baale haalanane gonɗo Kidal ɗo kambe ko mabbe ngadi majerle altiner jabbinonde be gondi e famminde jabarde fa fama yello hono ngallure kitalde worri no latifu min emi den gondi haldudo won rimdad amen be tawede wiide won basiji gannodi hakkunde amen fu wattu jono be den gondi e dartante do jogal yello dido tit allahji gondi hakkunde amen den kebene jogal la
de inaraka ana handa le ngalure ngidal de tafen yimbe ana kulti pati basidi imo horejo platform wi dewrintino o e gouvernement ana kani darade darde mu en e li kabar kidalo kanko haybala ag hamzata secrétaire général adjoint don joko secrétaire général gacha o wonko haldi e mumin sendebu keddena umar waygalu
pour le moment la situation allait au calme
wattu jono jam e deder wartili nokko ka jamana hali jonirade wiide wattu fu basel way fintude hakkunde gede de no ngalure kidal de worino fa hande du hebna ka jogala gube plateforme de an totiri ngalurde kilo ngaji sappo fa yottal kilo ngaji sappo jina kilo ngaji no gay gube no tirton aza wadde analito no don wordi wattu joni dun tiidi sanne lamo kanye surobe hakkunde bibileedi malindi an kani jodi yalla hono tiid allahji kidal di kan hebnirede jogala no gube de fu kan tewirede le ngalurende ido tidalaji puddi wala fuko surobe hakkunde bibbe malibe golli lamo kanye surobe hakkunde bibbe malibe an kan darade darne mude jeewa yalla hono kaldal e kawrangal han suftirede wattu joni o no debbe fu kan fondirede e leedi ndi le nyalawma handen o
ministre soldat sen leedi meden kanye fawtindi be yayi bete hande fafa le cercle ansongo chama uber kulbali o yahi ton o yaadi do hejabe minisma yo jeewo don nokkuje d'accordé godude mahede defa DDR lato nenno nebbe mo tondu nenno o yaha gaawo pade makko wirfade gabba makko ga mali yammini aral barande yalande afrique ngam haggetere laamu e yirwere nokkuje le yamberende tiidalaji di leede afrique jogi njartama hono bamtare rewbe woni sisili ko on kanko ministre o ministre nda holliti tiidalaji anakewi nenno jawdi pede le du communage di fa yiro wada le leedi di fu mohammed age erlaf ministre haggetere lam le leedi meden o halde imrana kilu mayga keddena mamad samaseku.
La réforme a enregistré de nombreuses avancées.
Ko heewi wadama bangal gulude mawde de e kanya kala ko yimbe be hasindini. Hono mo ingol heejo dabareji leydi ndi bangal décentralisation e kanya sariaji kuntanuji hore kabar lamorde de e kanya gulude mawde de. Don fu fadal tidallaji hono rafi kebal lamorde de e rafi tawrade gollobe e kanya gollirde bangi goddo dun kambe gollobe lamorde de nafata no haniri yimbe lebe. E kanya dun rafi gulidal hakunde lamorde de e jawre en e kanya amiri en. Rafi jewtugol so gulude di ngadama le sariya e kanyadum rafi fabagul la morde
de la legalite et de l'assistance conseil aux collectivités territoriales.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fabotobe studio tamani
sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben famuto hono hejabe gube bande kabarde de jidi kenye e yimbe bara le region ansongo be pammini yimbe dabareji makko fa warde e jeingo lamu jakundeji di kanyen eno civil en narata le larme sengarde hedi tumbututo batu wadi bete hande tumbutu do kuteji tongidi e nanugol sukabe e gube tattude golle de nenne imade mun yo no natirde hakilaji sukabe heedi golleji nafoji horebe baade sukabe chapanta ton kawri e batu o no wal mo walde marifa sahel heddo e wonde darani sen kedri heedi sigasoto rewbe nogayom be natade jande kebi andanede kinyali lam sigaso e leko captain darani bete hande be dokkama hono ngenari batto yo kambe dadi fu le jande mabbe mawbe jande balde tatinde be dokkama hono sakuji dewte balifade no rewbe ardoto masingaji jatutode fanye e arkilaji ciwadi nenno de yambere wadi e le de nyalande rewbe afrique yammina le hitande 2016 de senketri hede kulukoroto hono laptop mo dubi baro dubi chapantati e nanno itano du jarendi e kaaje heddike le mayo kulukorongo kenye golidi makko bi yo ko samno won ko samne e kaaki golirdi so on dartano le mayo go so heddi hen nanno fa hande du o yita ka pompier e sebe fa warde warde gollobe du woni laptop be gondi e dartu demo ka fa hande te makko yita ka yo do kaddude di do kabaruji hande kedde hedade yewtere ma ana yeso caganodo rewbe tafe pade warde maye